na moja mitani. Life is so serious. Everybody furious, cause it's so serious. Life is a pain, I need to be serious. Taking on my Buddha, wanna suck on my hella, hella, hella. What you are wanna pass a babu ya hella, hella, hella. After Julian don't trust no hella. She doesn't make cool when you get up ya hella. After any gun for a candy hella. Life is so serious. Life is so serious.
Maisha ni magumu bana hilo fahamu. Life siyo simple bana kama salamu. Maisha kikuzidi unatamani kunywa sumu. Hata unawaza bana sura hukumu. Polisi anatukasi tunaishi kwa wasiwasi. Serikali inatudhulumu tunasema waziwazi.
Wanataka tuishi vipi, wanataka tule nini?
Hata mashuleni bana tuende vipi?
Wanataka tuishi vipi, wanataka tule nini?
Hata mashuleni bana tuende vipi?
Maisha ni balaise. Yeah. Nachohitaji Mwenyezi maze.
Ela, ela, ela.
Maisha ni magumu maze. Oh, magumu maze. Epuka miadarati maze.
Anacheki na mabuda wanataka mahela.
Epuka miadarati maze.
Anacheki kila moja anataka mahela.
Maisha ni balaise.
Nataki kila moja anataka mahela.
Nachohitaji Mwenyezi maze.
Nataki kila moja anataka mahela.
Maisha ni magumu maze.
Magumu maze.